ebya minyo okufuganga tamanyi yadde alwajanga lukisakisa abazadde tekibya inusa nsaba muwerere abaana bomusanda bogoyagala abazadde mbasaba muwerere abaana beggwanga shining uganda tumole limbana beggwanga singa nasoma nze nandibadde president nenjusa situation erimu eno nation abazadde mbasaba muwerere abaana beggwanga shining uganda tumole limbana beggwanga singa nasoma nze nandibadde president nenjusa situation erimu eno nation eyo eyo mumpulire eyo bomusanda badiman ono kyali akoledde bangi naye mubalapa nze mulungi watch this singa nasoma nandibadde president nenjusa situation mpova tebulali emirimu naye akuna education sina education nayo kulembeze mbusobola towakane ekaze kiraniridda nfuga bekkabe mbazulu abefujjo nawe tosobola kubafuga naye nze mbafuga that means I'm able to do this nation without any situation obutasoma saka naye ffe twali bana kunyofeka nga n'okufunako kulya kumala kusita bigere kinuma in that time ekulakulana tewali yadde abazadde mbasaba muwerere abaana beggwanga shining uganda tumole limbana beggwanga singa nasoma nze nandibadde president nenjusa situation erimu eno nation abazadde mbasaba muwerere abaana beggwanga shining uganda tumole limbana beggwanga singa nasoma nze nandibadde president nenjusa situation erimu eno nation badiman bomusanda nekwanyisa oba president naye sina education nyina busobozi ekinuma our leaders and ministry leaders they have completely personal power whenever and ever we shall speak the reality for us we love our name. Very prepared to serve our nation but yakuna education nze kwanga lye manyi liri mu Uganda mwenza litwane kulera mwendi sikiba era mwene jangira abazadde mbasaba muwerere abaana beggwanga shining uganda tumole limbana beggwanga singa nasoma nze nandibadde president nenjusa situation erimu eno nation abazadde mbasaba muwerere abaana beggwanga shining uganda tumole limbana beggwanga singa nasoma nze nandibadde president nenjusa situation erimu eno nation I have big love for Yugi, willingness to defend Yugi, sacrifice for Yugi, prepared to serve Yugi, the light before Yugi. You and I let us come together to build the Yugi. Uganda is our homeland, our residence, our shelter, our joy giver, our nation. Uganda is mine, Uganda is yours. Uganda have faith, and to live under Uganda. Wow, wow, wow. It's Bomusanda music.